Downloadani tikumvera nyimbo za vanhu
vanhu Krishna Malawi wanga iwe Malawi wataya chikali Malawi wanga wataya chikali
Don't know why it's like a chitty cat chonchi. Life is good, one. So when I'm on nine and it's all like a can, it's always a why is it my tiku panga? Katangela za kunjazi. Kukalanga tife, nife, unto I know.
Malakunda wataya chika lirwe.
Chinyamata chikukula
kula
tiyandikumbutse chikale
chikale
pangaile chikale mukumbukile chikondi chama chinali ndiye zigogo
watu
bana talowelela malo mpangazi
chikupangazi na wanga wataya chikalirwe.
Malawiwanga.com.